上。Aisha kakira bodeni Nagabaya inki bakuwa Bwenta maso uwoni kama inki ba Suchiana, suchiana Ike mara suchiana na chindaji Suchiana, suchiana Ike mara suchiana na chindaji Tarantarara, tarata Bombastic Aisha, fantastic Aisha, bombastic Aisha. Aisha, why you make I lose control? Man a bad man, man a bad man, but with you I am slow, slow, slow. Ma kumelo, whoa, 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 yeah, yeah. Aisha, Aisha, Aisha.
So natural, I was a fool.